It's a pleasure for me that something that we have been talking about for several months is finally taking place.
Waxa farxad ii ah in arin aan ka hadlaynay bilooyin badan ay ugu dambeyn dhacayso.
We have been hoping to hand over these generators to you for some time.
Waxaan in muddo ah rajaynaynay in aan matooradan idinku wareejino.
We are doing what we can.
Waxaan samaynaynaa waxa aan awoodno.
I arrived here in the middle of the drought. And everyone was complaining about the drought, and then we didn't have money.
Halkan waxaan imi bartamihi abaarta, qof walba wuxuu ka cabanayay saameynta abaarta, dhaqaalana maanan hayn.
But we managed to put aside something, not much.
Balse waxa inoo suura gashay inaan qoondeyno wax yar oo aanan badnayn.
You know, because the dadab of today is not the dadab of a few years ago. Funding is not like it used to be.
Sababtoo ah dadab maanta sidii sanado ka hor ma aha, deeq bixinta sidii hore ma aha.
But we cannot sit and watch our neighbors suffering from lack of water. So
balse ma fiirsanayno iyadoo dariskeena ay dhibaato biyo la'aan ah haysato.
So even if it is just a little bit of money that we receive, we also need to kind of look around and help the people who are next to us.
Xitaa haddii aan dhaqaale yar helno, waa in aan eegno dadka nagu dhow oo aan ka fikirno sida aan ku caawin karno.
And it is in that spirit that we managed to put some money aside to buy these 5 generators.
Taasina waa niyad wanaag aan lacag ugu qoondeynay in aan soo iibino 5 matoor.
So I hope that the equipment will be used with a lot of wisdom.
Sidaas awgeed, waxaan rajaynayaa in agabka si xikmadaysan loo isticmaali doono.